waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xadka caalamiga ee Australia ayaa guud ahaan ka xiran dadka aan muwaadiniinta ahayn ama aan haysan deganaansho laga soo bilaabo bishii Maarso sanadkii la soo dhaafay. Dowladda federaalka ayaa dhowaan dheereysay waqtiga xaaladda degdega iyadoo ku dartay 3 bilood oo kale ilaa laga gaarayo 17-ka bishii Juun sanadkan, taasoo macnaheedu yahay inaysan dalka iman karin ajaaniib aan la siin ogolaansho gaar ah ka hor bartamaha sanadka. Australian badan ayaa rajaynaya in talaalka oo la gaarsiiyo dadka ay ku filan tahay in dalka dib loogu furo dunida inteeda kale, laakiin su'aashu waxay tahay ma la furi doonaa? Jawaabtu waa uma badna. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dowladda aragtideedu tahay inta COVID-19 uu weli khatar ku hayo caafimaadka dadweynaha ee adduunka oo dhan, dadka Australia soo galaya waxaa looga baahan yahay inay maraan waxa loo bixiyey khatar bixin ku habboon. Inkastoo talaalku uu ka mid yahay istaraatiijiyadda, waxay sheegeen in dowladdu aysan u arkin talaalku inuu yahay xal buuxa ee uu yahay qorshe xalka qayb ka ah. Dottoressa Fiona Stanaway waxay ku takhasustay cudurrada faafa waxayna ka tirsan tahay jaamacadda Sydney. Waxay sheegtay in dhowr arrimood ay tahay in laga fakaro ka hor inta aan la furin xadka caalamiga ah.
The borders being closed is really about reducing our risk, and there's a number of things that
xadka waxaa loo xiray si loo yareeyo khatarta. Dhowr arrimood ayaana qayb ka ah. Midda koowaad waa sida COVID-19 uu uga socdo dalalka kale, tirada dadka uu ku dhacayo waa arrin meesha ku jirta. Tan labaad waa waxa halkan ka dhacayo Australia gudaheeda, sida imisa qof ayaa la talaalay. Tan saddexaadna, sidaan isleeyahay, waa mid muhiim ah iyaduna. Nasiib darrase, weli lama yaqaan ama lama oga. Inkastoo macluumaad cusub ay soo baxayaan, tan saddexaad waxa weeye in talaalku ka hortagayo in qofka uu COVID-19 ku dhaco iyo in kale oo aan weli la hubin. Haddaba goormaa la filan karaa in la gaaro xaalad safarada dib ay u bilaaban karaan? Marka la fiiriyo hubid la'aanta xaaladda COVID-19 ee caalamka, way adag tahay in waqti loo qabto. Adrian Leach waa madaxa shirkad caymis oo la yiraahdo World Travel Protection. Mr. Leach ayaa sheegay inaysan isaga la ahayn inay macquul tahay in safaradaas dib loo bilaabo ilaa bilaha hore ee sanadka 2022. Wuxuu soo xigtay hadal bilowgii sanadkan uu sheegay xogeyaha wasaaradda caafimaadka Professor Brendan Murphy, oo sheegay in safarada dibadda aan la bilaabi karin ka hor sanadka soo socda.
I think that's still a sensible timeline. Bookings are opening up in July.
Waxay ila tahay in waqtigaasu yahay mid macquula. Waanu ognahay in dadku ay tigidha sii goosanayaan iyagoo qorsheynaya inay baxaan July. Runtii waxaan aragnaa in safaradu ay bilaabanayaan 2022, taasoo dadka siinaysa waqti ay ku ogaadaan sida talaalada kala duwan ay u shaqeeyaan. Marka waqti ayaa ka haray, ayuu yiri. Khubarada ayaa sidoo kale sheegay inay u badan tahay in Australia ay u furanto dalalka qaar ka hor kuwa kale. Dottoressa Fiona Stanaway ayaa sheegtay inay filayso in dalal aan kaysas lagu arag sida Taiwan ay safka hore ku jiraan oo ay ka horeeyaan dalalka uu sida xun xanuunku u saameeyay.
I think that it's more likely that we'd be able to travel to Asian Pacific countries.
Waxay ila tahay inay u badan tahay in aynu u safri doono dalalka Asia Pacific oo maareeyay caabuqa ka hor inta aynaan u safrin dalal kale. Laakiin waxaynu arki doonaa waxa ka dhacaya caalamka intiisa kale bilaha soo socda. Si ay ugu ogolaadaan in dadku u safraan dalka dibadiisa iyagoo wax khatara aan wadan, shirkadaha diyaaradaha ayaa hirgelinaya waxa loogu yeeray talaal la'aan waa duulid la'aan, taasoo macnaheedu yahay in qof kasta oo diyaaradda fuulaya looga baahan yahay inuu talaalan yahay. Laakiin sidee loo caddaynayaa in qofku talaalan yahay? Waa halkan meesha fikradda baasaboor talaal uu ka soo gelayo. Adrian Leach ayaa sharaxaya.
That's a presentable document to help an individual prove that they've either been tested or vaccinated.
Waa dokument aad soo bandhigi karto oo ka caawinaya qofka inuu cadeeyo inuu iska baaray xanuunka ama iska tallaalay waa COVID-19. Waxay noqon kartaa mid warqad ah ama mid digital ah oo macluumaadka telefoonkaaga uu kuugu jiro, ama wuxuu noqon karaa passport tallaal oo cagaaran oo qofku wadan karo uuna saxiixay dhaqtar kaas oo sheegaya in qofka la tallaalay. Afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in faahfaahinta ku saabsan passport tallaal inuu ka shaqeynayo Australia weli la wado hawsheeda. Adrian Leach ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka laga sugayo inay soo saaraan nidaam caalami ah oo ah sida uu u ekaanayo passport tallaal.
When that's released, then everyone will be able to build their version to that standard, which would mean then
markii WHO ay soo saarto dal walba wuxuu sameysanaya mid kaas la nashqad ah laakiin dalkaas u gaara, oo markaas qofku uu u isticmaali karo markuu maamulo kale ama dalal kale tagayo. Waxaa hadaba la wadaa sameynta noocyo kala duwan oo passport talaala. International Air Transport Association oo matasha 290 shirkadaha diyaaradaha ayaa ka shaqeynaysa ogolaansho caafimaad oo digital ah oo sheegaya xaaladda tallaal iyo in qofku uu iska soo baaray COVID-19. Air New Zealand waa shirkadda diyaaradaha New Zealand ayaa tijaabin doonta baa la yiri application duulimaadyadeeda u dhexeeya Auckland iyo Sydney bisha April. Doctoressa Crystal Shang oo ka tirsan jaamacadda RMIT ayaa sheegtay sida farsamadan u shaqeynayso.
They would link that information from the trusted vaccine provider, so those hospitals
waxay isku xirayaan macluumaadka hay'adaha tallaalka bixiya oo ah kuwa la aaminay. Marka isbitaalada iyo xarumaha caafimaad oo haya taariikhda tallaalka ee qofka safraya ayaa lagu xirayaa software-ka shirkadaha diyaaradaha iyo application-kooda. Marka diyaaradu way arki kartaa in qofku tallaalan yahay iyo in kale marka qofku uu ka goosto tigid, markaas ayay shirkadu xaqiijin kartaa inuu tallaalan yahay in kale. Laakiin Doctoressa Fiona Stanaway ayaa sheegtay inaysan waxba tarayn ilaa laga ogaanayo ama laga fahmayo in tallaalku joojin karo in qofka uu COVID-ku ku dhaco in kale. Dr. Crystal Shang ayaa isna sheegay inay sidoo kale jiraan walaac dhanka macluumaadka qofka u gaarka ah ee privacy-ga waxa loo yaqaano, iyo sida loo qaadanayo iyo sida loo xafidayo macluumaadkaasi. Marka dadka tallaalan ee Australia imanaya ma looga baahan yahay inay iskarantiilaan, weeye su'aal kale. Jawaabta oo gaaban waa haa, ugu yaraan waqtigan hadda la joogo waa in dadku ay iskarantiilaan. Afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in karantiilka iyo in qofka dhowr jeer laga baaro COVID-19 ay tahay tiirka koowaad ee looga jawaabayo faafka COVID-19-ka. Haddaba miyaan tigid u goostaa oo ma sii buug garaystaa safar aan uga baxo Australia ama aan ku soo galo? Qantas ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso duulimaadyadeedii caalamiga ahaa intooda badan meelihii ay u duuli jirtay ka hor faafka marka la gaaro 17 Oktoobar, markaas oo ah waqtiga dowladda federaalku ay saadaalinayso in gebi ahaanba shacabka Australia la tallaalo. Laakiin khubarada ayaa qaarkood qiyaasayaan inay waqti ka dheer qaadan doonto ka hor inta aan tigidh la goosan, maadaama xaaladda coronaviruska ee caalamka ay weli tahay mid aan la hubin. Doctoressa Crystal Shang ayaa sheegtay in sidoo kale ay jiraan walaac dhanka macluumaadka qofka u gaarka ah iyo sida loo qaadanayo iyo sida loo xafidayo macluumaadkaasi, halka Adrian uu sheegay in dadka safraya looga baahan yahay inay si fiican u diyaar garoobaan oo ay fahmaan waxa ka jira meelaha ay u safrayaan ee aysan tigid uun iska goosan. Arrimihii u dambeeyey iyo taageerooyinka dhanka caafimaadka ee hadda ka jira dalka oo looga jawaabayo COVID-19 iyo faafkiisa oo afkaaga ama luqadaada kala soco adoo booqanaya sbs.com.au/coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.